picha 40 waan shahid yesu walillal kitab mataayo boko 28 kajetu 18 irratti kan kitab huji boko toko kajetu 8 irratti yeson ergatoot isaati waan jedhe deema waan kiyya nam cufatu deessa nami isaati dhugeeffate daba gargala du'a jala ba'a jedhe hojja dhugeeffatani hojjatan nam cufaa galcha lubbuun waaqa qulqulloon jabeenna nu jiraannu nu kenniti ka dubbii waaqaatiin barsiisanii.